Na mimi ya kila situation, wacha na diura kwefunga leso. Wekula vako ni convocation, chuki ni mateso. News compassion, gazeti nation, informer melet information.
Arif still flamu ni tishu hana, utaki salamu waziri hana. Cheki ikuna set, drowning in my sweat. Luku, 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 kapinga figurate. Luku, 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 manjenge wana tushuku, hawajui tumekula mbuku.
Yo, una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Atusiuni munga uzu wapana, uyu ni mana Batman, bazu kamili. Nilikuwa tu na 60, wakanipunguzi hadi 50. Angalau Bronx na kuzo New York, Brooklyn anakula tiffin. Sarata commercial squeezy, anadunga whole street.
Meus ni call bila pesa unless na ni call kuni pleasure. Saiti kajanyesha already champion pressure. Bitch on a day vacation, snitch on a day mutation. Mina lack motivation, puff pass into attention. Intentions, the things I won't mention. You see na mimi your situation. Lea my keep on the low, but occasion it's a address nation. Kenya squeezy kuna matata, wana vuka bota vila nataka. Welcome kuchafua, wana hata mkio kutataka taka. Fuck.
Drowning in my sweat.
Luku, luku, luku,
kapenga figure eight.
Luku, luku, luku,
manjage wana tushuku, hawajui tumekula mbuku.
Yo.
Ka umechoka kuniona,
change your view.
Istu kiwa msiku tapona,
wapi?
Bellevue. Ulijoje na support blues, juwe venyo koma si dude. Na staki ku sound rude, miwa sidishi ma seafood. Nikos tu sioneka ni streets kama pubs in Nairobi. Monday blues, si uzi kiligi na bumpy rides za mshogi. Mareda ina bado sioni, but still na feel euphoric. Mamanzi wa boring plastic, everything ni kak and poly. Luku fisa imoi, tunaipiga za kibuje buje. Walking duve, kubwa kubwa, jackets kuficha bunde. Ni ukwa class na pull up na ski mask na kuwa check you today. Luku ni fisa, luku ni steamer, luku diriba yo.
Who's that dude? Ping that coup. Kila cho check tunapita. Look at you, your friends we coming. Never catch an L, I'm running. Budali kaka 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 kangwa. Don't do it. Check my speed. Boys in blue walishika boy wangu limcheki kwa news. Boys on a beef na mimi judemi yake unitumianga news.
Hush, hush, hush.
Yeah. Think twice, but talk less. It's a bitching contest. Kuna deal na ivisha, ikitipa ndalipa. Buddha save your nonsense. They say I'm corny. Junel sama pesa ndo huni make horny. They still wanna con me. They still wanna call me. Ni wape show na beye jioni. Hiyo pia ni maoni. They think they know me. Don't you try me.
Wambie tuna drill hadi tutoboe. Wona dream chungo siko joe. Ngoi na idim ndo wa siko hoe. Tumia ganji ndo ikuzoe. Bitch nigga endwa kupodoe. This nigga wezi kuni avoid. Wezi fika wacha kujienjoy. Ukimshika umkate kate. Ukimkosa tunachinja paka yake. Ninini inafichoga kwa pafa jacket. Asomba kama diapa teshake yake. Wife siyo bleacher chaka late. Side chick mwicha wacha nonsense. Ngoi tinga washa sanze. Skasi uringa so sumwachi.
Niko na mimi ya kila situation. Wacha na diura kwefunga leso. Wekula vako ni convocation, chuki ni mateso. News compassion, gazeti nation, informer melet information.
Arif still flamu ni tishu hana, utaki salamu waziri hana. Cheki ikuna set. Drowning in my sweat.
Luku, luku, luku,
kapinga figure eight.
Luku, luku, luku,
manjenge wana tushuku, hawajui tumekula mbuku.
Ooh, 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 ooh.